shimae ilala chembe na kinondoni wapo walodondo katoka mountain pride istizungo na siwaoni basi wote mstari njoni hey mbidogi manso slake karateka na wateka madu sauti yangu ya kopa baby 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 njo nana dancing floor my baby
kutuzima yeah. Usije kanywa kijinga alafu baadaye kuzima Joe one bitch na kunywa nyangi kwa mrija haitulishi kwamba mmeshapitia nyingi shida yeah. Ni team ya bongo record ndani ya heater fridge uspime is record ni bad news nipo na pugi kaenda ncha kanya ushi akitembea kana nita
wewe sema kwamba leo nipatia kutuzima kama kadi ya hujapata itakuwa ngumu kuzama na yeah. Alienge sasa seme nini anakunywa nesikia njaji kwe sahani tuende kwa nyama choma hivi tu mapema mademu amesha jazana na kuna moja umemzimia mchome keki mya kimya machizi umezungukwa na warembo wa mana tunajiachia tunajirusha yani kumelelana
yeah. Mademu wote Tanzania nzima leo ni party ya kutuzima ye kwa miguu au na drive bima mtoke kisista du atakieshima hey ilala chembe na kinondoni wapo walodondo katoka
baby you rock my world ni sipo hapa ni me chill counter kwenye bar vuta kitika kisha mwite waiter akulete ile kitu unayofaa kama tequila my red wine ama my whiskey kunya kidogo baby japo uget tipsy can feel home muziki tingisha zako hipsy kiache kwa yako yote makeke mtu akisingu kwa sema sisi tumteke eh kama vile we ni VIP kwa sababu leo na roll na see my PIMP my VIP, my celebrity, Danny Bongo Records, baby. Once again, Bongo Records, baby.
Mademu wote Tanzania nzima, leo ni party ya kutuzima. Ye kwa miguu au na drive bima, mtoke kisista du atakieshima. Hey, ilala chembe na kinondoni, wapo walodondo katoka mountain. Right, isti zumbo na siwaoni, basi wote mstari.